Bichwa halikosa wa uchungu, weji changa nyeni kele upigwe rungu. Aha, mimweza koni toto tundu, licha ya vitu vyote napendwa na Mungu. Usinilete ukungu, mimwi bankari na choma kanungu nungu. Aha, nitakutoa manundu, tamba kwenu we usitambe pande zangu. Kukata toka siku ripo nikata, ulijua tafuba ona sasa ninatakata. Asiefa kafa ndo unarudi embo toka pa, hakuna naikutaka nenda zako enta kataka.
Mshamba, mshamba, kumbe mshamba. Mshamba, mshamba, mshamba.
Masiara, staki unafiki, staki uomsama. Ah, waliota mabawa, shakudiliti niepushie bala.
Ah, unaleta masiara, staki unafiki, staki uomsama.
Sikuripo nikata, sulijua tafuba ona sasa ninatakata. Asiefa kafa ndo unarudi embo toka pa, hakuna naikutaka nenda zako enta kataka.
Mshamba, mshamba, kumbe mshamba. Mshamba, 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 kumbe mshamba. Mshamba.
Download kupitia vidoboy.com kupata nyimbo mpya.